Baby, it's Chris Simmons.
Cover music. Dries,
Mashallah,
Toto Momika,
Fuanindala,
Chuchu Sosa Sitai,
Huna Hipsi,
Tamachini ne Mwembamba,
Upake Lipstick,
Chinja Kuku ne Ushamba,
Tukipita tunavimba,
oh tunavimba,
Domoka la Simba ila,
Sauti ya Marimba,
Ukicheka na Makinda, Nalamba kila dimba,
mapenzi siyo kasoro,
hoja zao nazipinga. Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
kama papaza nizipia kelele.
Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
kama papaza nizipia kelele. Wewe wangu,
wanasema una uso wa ngedere.
Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu,
wanasema una uso wa ngedere.
Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele. Mbona
tunapendeza,
kengeza so kilema,
unanikonyeza mama.
Mbona
tunapendeza,
kengeza so kilema,
unanikonyeza mama.
Japo unabambata na kuona umeja, masokange anaka rangi yako kamka, ila kwangu unanga hata zari anaka. Hata kwetu wapo, shida yetu kapo, baby. Hata kwetu wapo, shida yetu kapo, baby. Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
kama papaza nizipia kelele.
Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
kama papaza nizipia kelele.
Mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu,
wewe wanasema mwisho wa gete.
Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu.